Ehhe, hayi sekonakele bafana. Sengibhalile le shantesi. Yiyo le. Mfana meya topotopoza lana nje yabafonyozela, yabafonyozela. Mina ngifika sengibangela nje yabo leyo lomvolo leyo. Ehhe.
My best, I'm on the beat.
Yeah. Eh. Mathathu la ma wrong turn. Angisabi watshele West Coast 10. Kudevil mina ngaze ngihlele ebhodweni. Angisabi indoda ngikhulele eScore 10. Yo, mathathu la ma wrong turn. Angisabi watshele West Coast 10. Kudevil mina ngaze ngihlele ebhodweni. Angisabi indoda ngikhulele eScore 10. Yeah. Sengize ngihaye ngidlala ihele ntwana idopho kwamapelo wamugodi cannibal terminate impintshami YGT uphethe insimbi masitonyoba siza ku ngekuthulu zokwethuwa masikhuphuka uzokehlika ubuzukuzuku sinyusiphika mauthandako sungaphika siphume edustin kanti awazini ngithatha amashathi emakudlula amakansi ngigijima okwehashi bangibiza uzomahashi kanti ujoji sungqumela nawe ke ungafakazi buza imbelwane ngestraw nise nimtshelo ngekho ukuthi le ntwana ayifosi isho ngikhila amadoda nge flow nama ngithandi makuso ukuthi isol khishwa ngeso lenambisa ne flow wozu uzoyizwela ke nawe uzoyifela ke ezakhe izona ngoba ngithanda ukubeka imbono ngelami khona mathathu la ma wrong turn angisabi watshele West Coast 10 kudevil mina ngaze ngihlele ebhodweni angisabi indoda ngikhulele eScore 10 but devil is my name is so fucking the volcano mbhala lama lines angikho okay ukuthi ublind angiboni ngishayele ismoke useshintshile usewucruise ayininga mkhuzi neswega yembuzi nama-flows amnandi mina ngeke ungaphuzi ukuthi angibhemi angiluzi ngwelele kwi-ghost namazinya party bosh zomgeza ngeshibush ngishi bosh wosh angiyilwi angizi ngelibi majida uphi lowo letters nobuse ngathi pizza mathathu la ma-wrong turn angisabi watshele West Coast 10 kudevil mina ngaze ngihlele ebhodweni angisabi indoda ngikhulele eScore 10 yo mathathu la ma wrong turn angisabi watshele West Coast 10 kudevil mina ngaze ngihlele ebhodweni angisabi indoda ngikhulele eScore 10.